ardayga walbarada walyaabo badan yahay ku diirsi kor walbarashada aana soo kumida dadaalka oo qaybiinka u qaadaw diirowka heegsiga nololeed sadinada horumar ku diirta xeerka walbarashada iyo rajooyinka kalada ku lata nolola ustaad abdimaalik axmed aadan oo kumida baryaasha magaalada baydhabo iyo wal ku weydiin walyaabaha ardayga xeer ku diirsi kor walbarashada
yaani qofka ardayga ee walaw xeerka waxbarashada ku diirsi kora waxyaabo fara badan waliba kumadaha inuu is ilaahay kubsado subxaana wa tacaala oo taqwada ilaahay subxaana wa tacaala iyo la kadeerisada ilaahay qur-aanka sheegay subxaana wa tacaala wattaqullaaha wayucallimukumullah ilaahay kubsada ilaahay walasan baray subxaana wa tacaala taqwadana ilaahay subxaana wa tacaala waliba la reey awaamirta ilaahay ka far inaada la koyto walaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kooreeba inaada ku hirta wala reey taqwataasa la reey waxyaaba aan ka kaalmay kor kumadaha bacda taqwallaahi subxaana wa tacaala alijtihaad inuu si dadaala ardayga oo qusaara juhdi uu iskabi waqti iska camira walbarashada habeenii maalin usuunku caajisna waxyaaba aan ka kaalmay kor wali kumada ardayga inuu isxeer deera musaaxabatulakhyaar ini dad akhyaare la saaxiibo qofku wali faday inuu isla saaxiibo qof usijiidi kor laakiin la adkoolida oo arday adkoolidoobaad la saaxiibta kii la degeelay macnaha inaad macalinka la saaxiibta la akhyaare wanaaga kiin jiidow oo mustaqbal kheyr leh kii hogaamiyow inaad la saaxiibta laakiin cunug may buwaabanuni ka daayow oo filimaanta fiirsadow oo maanta oo dhan waqti jidayahobaad la saaxiibta lamadin isla degaasan lanka xugna saaxiib xunga lahaade yacni walay raayana can ilmar ilaa tasal wasal can qariinihi qofkan weydiido saaxiibshii weydii hob saaxiibshii hoyni usiin hoyni arwaaxda bani aadankana sida rasuulka sheegay sala allahu aleyh wasalam waa junuudun mujannada walaa isgorodo israadsadayan aad hooba faashilata ku faashila lele saaxiibaas hoobaad faylataan lanku fayla markaasaad faashilan inagana lanku fayla oo ka jiidow yani raasoy samay buwa waxbarashada kinka jiida darajo faylan ugu deerta laakiin wali jare maraaxil utalaqi wala raajara yani maraaxil ardayga maro kow macnaha ardayga waliba mareeha inuu isfarbarada oo balaawha mara maradaas waa maraxlat utalaqi anafuhay rijaal inuu ismacalimiinta afka ku qaada cilmigii micni ilmagii lainka afrida tartiib tartiib ilmagii liimbara hakora marka dambe arday wali gaaray mudaalaca deere macnaha inuu si wala akhriysado iswado deere qofka homarka mudaaladaas deere ardaygaas waliba nagday arday isiswado kor intaas kadib wala fade inuu iswado la fade marka dambe baxfi iyo baarid farbadan sameeye taxqiiq farbadan sameeye laana dadkan cilmiga baray dhammaantiyo walaan micnihii walbuuglaankooda qorimeh laakiin ardayga furi la sii furaagaas ardayga markiis wala faday inuu cilmigii furado oo masaa'ila cilmiga baarada oo horandareer oo lagu faday marka dadku wali iska dhaafena dadka yani waxbarashadiis la dhammaysadeen asaasiyaadku wala si qaaday lagna horaan inuu iswaday derajo deeri lagna meelya kari la fadhati bahala
waliba jara heluusa arday ku gaabiyo walbarashada uu soo hamishihay inuu xeer ku deer walbarashada ustaad abdimaalik yamar kalwalnin ku tilmaamay
zamankan ardada cawaamila iyo waxyaaba aan ka kaalmay inuu cilmiga ku yaraano ka salka dhiyo ardaygu iswalan diyaarina waxyaaba badan sheena jara waxyaabaha sheena wali kumad aha macalimiinta qaar oo ardaygan la xisaabtumaan ardayga fasalkaas ku gale walaifadaa sheege landhiin ama ulanka hoba maalinkii la hadaloon waalisii ba diyaarina inuu isu difaaca marka yani ardayga in la difaaco waa ogi ana wali ragaasa gabir oo internetka dhex jarta fasalkeeda ku jarta waxbarashada ka jarta marka suurtagal mee marka cunugan marka maadada la dhakadaay maybu waa internet iyo maybu waa ciyaare iyo walanin darsana ka mashquulsanahay inuu isbarhee daraji fayl ku sheena may miin badan marka dadaalka jara laakiin yani waliba waa waliba nuqsaanti yeelata nicmo waliba nuqsaanti yeelata marka wali faday yani macalimiinta iyo baryaasha magaalada kuroogan jazaahumullahu khayran idan dadaalin walaa dhamman oo dulduleele wali faday inuu safaylan fiiriyan focus ka saaran wali faday inay qodobaha ku saaran arrinkaasna ku dadaalaan la faday ardaygan waxyaabaha hoosana kor wali kumad aha dhafarka badan kumadee tusaalaan ardaygan wali ku yaaba inuu isa geemam iyo mayla raayis walanibaahanayna mayla raay ciyaari inuu iska dhafar lagu yaaba xiraabta markuu soo diyaarsanayna daalinya kooy gobolkii marka wali aragaasi ardayga gobolkii hundurow maayo badeerta may buu ahaa waliba ku muuqday daala ku muuqday lankan lan usii lan sarqaansan camal ardaygan dhagame waxyaabahaas marka wali sheenaa ardayga inuu isan dadaalna waxyaabihi ka hada waxyaabaha ardayga inan dadaalna oo cuslaysa sheena kor wali kumad aha taraakumul macluumaad oo la raw yacni maadooyinka iskorkori maanta dhowr maadi qaaday barhee qaaday barhe dembe qaaday barhee marka walaa ina diyaariy ka adkaaday ma wale asharka markii cusbaaya la faday ardayga inuusa diyaariy amiinka inuu iska dhafaro la faday waqtigii marka asharka inuusa qaada la fadaayay oo maqsiji maskantiis walgalaayan lanka meel kale ka mashquuli marka culeysyadaas jar wali la faday waalidka iyo maalanka ina iskiiramaan oo culays sidaas khafiifiyan ardaygana dadaalo lufada markaas gudib insha Allah ta'ala
si kastaba ilaahay koobsado ku dadaalka waliba kin horseedo koraanid heer ku diirto mustaqbalka.